nawantere ɗen godi yande joni mi terminta sappo je studio kala ngu habaruji fulfulde. Habaruji meɗen hande ni ɗo e studio kala ngu e dow haala gota wona ya kan won filla cuɓaki ko horjo leydi Niger ko waɗa Kenya noga e go lewru février dubinaɗe noga e go o en nanan ɗum won ko waɗi e nder kero leydi Niger fo. Nawantiri kori jawone mono Sumana Amadou janganta habaruji ɗiɗo ni e fulfulde hande nde endam keñan alal noga e go lewru février dubinaɗe noga e go o e le kero leydi Niger wonno ko cuɓaki jahangal ɗiɗaɓal waɗa do hoorejo leydi meɗen Niger ɗum ndu kondanni hono ñalowma o endan ñallidi e kullantereje kewɗe nder majju ndu kondanno tawani hono fawari jo ndu kondanni seeni e golleji ko waɗi e kullantereje ko waɗa fuu ko darto filla hono ƴeewoɓe ndu kondan gari ƴeewi wa nep kañum ndu kondan fedde no ƴeewore e dow fii ko darto cuɓaki e leydi men Niger ɗo e mboowi wadde ɗum Moustapha Kadi hoorejo majjum o haali ɗumon koɓe jii e cuɓaki enda Fanta Chamsou woni ko landima ko o haali.
L'élection présidentielle d'hier.
Cuba kiji ardenga lady gada di kenga di enda ni gadi rama jam e seho se ni ton enda har dargol to yabare gon futti di lore wadi bonnere bani bangudu dum wadi hippitare der biroji godon dum bonni are den endan dum sankiti biro on endan amma ko sogeji gari dum wartiri are den nokkure mu en himbe garti gadi cubakiji tondu der commune filinjegom hippitare wadama amma gada majjum dum waddi are kesegom himbe garti gadi cubakiji mu en yeso sogeji gaddadi doma nokkure den minen der taykaki amin ni ko wadi dum endan wala fu ko bonnira cubakiji gadadi kengadi endan min he hore am mi yewtidi e ardiɗo CENI région Tilbéri on do majjo
remonté avec le président régional de la CENI de Tilaveri.
Nonnon fande ni keñan nde endan ko ɗum ñalliɗo waɗi cuɓaki e jamma ko nde wonno koɓe puɗɗe ɓe lima ko heɓa e nder cuɓaki endan nokkuje kewɗe e nder leydi Niger fou ɗum nene kay bandimi Habibou Garba kandu yeeyi to wiyete centre Angela Merkel ɗo endan gudel gam batte o daara noye wonno limor nde waɗiri e kulɗe fuu no waɗiri ɗum ndu kono wona arrondissement Arno mo galluri ñame nani yewtere nde waɗi komi pirti fulfulde
nder bureau cuɓaki lamba herme e capanɗe jeego e tati nder école Angela Merkel gudel cuɓaki kin fuɗɗama yande jeetati subana yeeso himɓe jeɗɗo ɓe bureau cuɓaki kin gaɗa eruji jeenayi ɓe puɗɗi limol maɓɓe far yande jeɗɗi e mintaji joyi futuro hoorejo bureau cuɓakin holli ko fuu waɗirama nder laabi lobbi sayni rafi garki to cuɓaki ki
to saɗal mohoy komin keɓini woni cuɓakiji ki neɗɗo waɗirta procuration na ɗum seedano goɗɗo heɓa o suɓo ɗum ndu ni ko waddi ɗum woni ndenno himɓe nde cuɓakiji tewteru ardagal leydi no waɗe to neɗɗo tawa fuu nder leydi ndi endan no wawi waɗi cuɓakiji mum tawi du he lawol gol endan ɗum waylama ɗum ndu saabi ko himɓe hewɓe keɓay suɓade nder bureauji go
nder bureau cuɓaki lamba herme e capanɗe joyi e joyi ɗon du saɗarma fuu woni heɓaka hoorejo bureau cuɓakin Yakuba Hassan
cuɓakiji ɗin endan ni gaɗirama no haniri saɗornal gon fuu no heɓaki ɗo to amin himɓe keɓe jo binda ɗo endan himɓe hemre e lasoy tato e sappo e jeɗɗo ka en tan gari gaɗi cuɓaki mumen ndenne himɓe ni goni burtaki
ƴewoɓe no cuɓaki woni no waɗira ɗuɗal maɓɓe fuu kolli ko cuɓaki waɗirama no handiri e nder laabi lobbi
nanni noon fawari joni hono yerno mbiruɗa ni endan ni wa nep mo Niger kayen du konɗan wadde ballagam do filla jonde jaam kañum e yaadu yeeso ɓe leyɗe meɗen yannage afrique ɓe joƴƴini fedde rewɓe goɗon wiyetede ko sef laatiɓe du konɗan ɓe kokki lawol gom batte ɓen ɗo ndu ndata ele filla cuɓaki famano ɗum woni ɗum yaara madan Garba Maimouna goto e hooreɓe fawari jon ko sef o enda o wi ɓe mata e fuu gacce ko waɗi cuɓaki gaɗuki keñanki enda ko Michel Deji Landin
deni ƴewama caka worɓe he rewɓe ko ɗatol capanɗe jeetati ko dewtere cuɓaki leydi holli min keeɓi ko watta rewɓe ɗiɗo dow joo nder hooreɓe bureau cuɓakiji ɗi hano nder hooreɓe bureau wote keme ɗiɗo e capanɗe jeenayi e tato heɓama rewɓe hooreɓe bureau cuɓaki capanɗe tati e jeenayi nder bureau cuɓaki keme ɗiɗi e capanɗe nayyi e jeego o ɗimin juuri no waɗa wakiliɓe partiji politique emin tawi nder bureau cuɓaki iɓe gaɗa kamɓe herme e capanɗe nayyi e nayyi rewɓe gaɗuɓe cuɓaki nder bureau cuɓakiji keme tati e capanɗe tati e joyi ɗimin juuri nder majji keme ɗiɗi e capanɗe jeenayi e ɗiɗo fuu rewɓe burtaaki e sembe hano iɓe gaɗani pecce sappo yahde capanɗe tati dow herme. To saɗarma mawɗo fuu woni min keɓay nder naatol rewɓe nder fii cuɓaakiiji ɗi.
Nanni pelle goɗɗe ko no neldi himɓe mumen har tawa toon ngam batte ƴeewa cuɓaaki no waɗiri e ko waɗi nder muɗum fuu. Nenene kaydu fa war joni e nder majju no tawa hono Haruna Musa laatiɗo kañum o enɗa dow innde seeni woni ko o yeyto enɗa o ndaaroyni ɗum wardi o wii o yii cuɓaaki no waɗiri o haalnino Moukhtar Hammadou Bandi min tawa tawa.
Globalement le scrutin se déroule.
Nden daari cuɓaakiiji ɗin enden ni no ɗon no gaɗira no haaniri. Birooji ɗin enden pirtaama nder wakkati kaanuɗo e pirte o. Sa ɗornal ngon fuudu naa alhaali guyka naa jeenol himɓe min jiɗay ɗum ɗo enden. Har yannde jeetati subaka warde yannde jeenayi himɓe burtaaki sanne. Amma himɓe no he garki jooni ɓurde nden. De nii ɗum ɗum yaadi yeeso ni enden cuɓaakiiji ɗin enden wooɗa. Nder département ji région Tawa ɗum yaari ƴewtintooɓe. Nonndu faa hannden ɗo nder huɓeere Tawa den min ɗiɗo hawjiiɓe filla ƴewtinaade cuɓaakiiji ɗin enden nder commune 2 mo Tawa. Walaa du fuu saɗornal ngon ɗan min ngi'i ko waɗa ɗum wi'a cuɓaakiiji ɗin enden ngalaa no gaɗira no haaniri.
E dow filla ƴeewol ngol ni hono fedde wonde no wadda mballaga mum gam batte leydi Niger yaa yeeso wiyeteende mo jeune kandu kono nedaa ko watta himɓe kemɗo nder leydi gam batte ɓe ƴeewano cuɓaaki enden waɗiri. Hoorejo maɓɓe mbiyeteeɗo Siraji Issa o wii ñalaande laatiki taariki mawɗo mo leydi men Niger wakkati mo Habibou Garba landimo.
C'est un jour historique pour le Niger.
Hande ni ñalooma o ñalooma taariki noon ɗo nder leydi Niger. Ngal leydi Niger arana majjum ni ko ardiiɗo cuɓaaɗo laamiino jippu cuɓaaɗo kesogon ŋabba. Ɗum ɗum miɗen anndi ko taariki lobbo noon kaanaaɗo ñemmine ekkite ɗo caka leyɗe Afrique e leyɗe duniyaaru fuu. Minen ƴewtintooɓe cuɓaakiiji gollal amin woni min ngara min ndaara de bureau cuɓaakiiji firtaama nder wakkati bi'aaɗo on enden. Min ndaara du de ni o maɓɓaama nder wakkati kaanuɗo o maɓɓe on enden. Min ndaara du nde are ko waɗa golle ɗe enden fuu no kuuɓi. Délégué-ɓe tawaaɓe nder tewtewru ndun enden kay en du gari nder bureau cuɓaaki ɗin enden. De ɗum fuu no tawa ɗiɗum holla ko cuɓaakiiji ɗin enden kiriyaama no wooɗiri ɗi gaɗirta du no haaniri. Ndenne komin yi'i hannden ɗum du no holla ko golle ɗe enden no ɗon no jehira yeeso no haaniri nder bureau ji ɗin enden.
Qui sont présents actuellement au bureau 00.
Non ni filla cuɓaaki jahangal ɗaɓal ko horde leydi men Niger ɗum waɗi du konna bononda keñande enɗan ɗum du waɗa le commune mo Dargol région mo Tillabéri nde ruuɗetengo Warawu. Ɗon wonnoto fawarjo moota seeni goɗɗo yehi yaaɓoyi yaɓere bonde goɗɗo fottidi e muɗum. Ɗum du konna heedoyde e keerol e Burkina Faso kañ e Mali. Non ni himɓe jeɗɗo woni ko maayi tato du konna woni ko nawni sanne. Kibaru oɗo du konna no ministre kawjiɗo nder reedi leydi men Niger mbiyete Alkacha Alhada o holli wiide ke ɗum gonga noon moota ka enɗan yaaɓi yaɓerde enɗan ko waɗi bonande on ton enɗan e ley nokkuuje ɗen enɗan. Noon ni fawari joni du konda har filla ko ndar cuɓaaki enɗan ni seni en koƴƴiide département mo Filinje faa nder région mo Tillabéri. Noon ni ɗon du kondan waɗi himɓe laatiɓe jeyi gaɗoye bonandaji goɗon har wuɗeteengo Ganda Goru nokku noon laati du konda ni himɓeje woɓɓe ka en jeyi toon ɓe paamaka mumen noon jogiiɓe malfaaji bonɗi ngari ngaɗi ɗon enɗan bonandaji yerno min keɓiri kibaru hono fawari joni ni ɗo enɗa studio kala ngu. Dow laawol gotol ngol du konda ɗum holli wiide ke himɓeɓe enɗa ngara dow moteje koɓe ngaɗi bonande o gam ɓe mbuli tendeje goɗon kasen du konda ɓe ngaɗini ankani ɓe bonini kulle koɓe tawi ɗon enda fuu yerno kabaru o hokkiri. Nenne nder wuuro Ganda Goru on enda woni koɓe gaɗi ɗum nonno du konda e wuuro wongo no wiye tigoji tawete Tulunda Moussa kañum goo e ɗiɗaɓo fuu woni koɓe gaɗi bonande o endan fuu du kondan ele département mo Filinje woni ko ɗum tawa yerno habaru o endan holliri. Fawara joni ele habaruji ono ɗo endan ni studio kala nguno tawa du kondan ni si en daari har filla cuɓaaki endan to endan Dabaga wona région mo Agadez ɗo ndu yi'ama himɓe goɗon gaddi e kulle hono muujuɗe fa waɗa hono alhaali guykaji ni endan ɗum du keña woni ko ɗum watto enda nder région enda mo Agadez. Ndenno wonno ko fawara joni du kondan ni haala ka endan ka yettinama himɓe seeni himɓe seeniɓe du kondan hoƴƴi laawol hokkika hono gendarmaɓe gam batte ƴeewa dow majjum. Nani ko Abdou Mamoudou May Chanou laatiɗo kam woni faare jom horejo hono mo région hono farde ni seeni on endamo Agadez haalani bandimi Moussa Mamma.
Nous avons reçu
min keɓana habaru o to horejo seeni mo wuro Dabaga dow fi talki cuɓaaki ɗi gaɗiraka nder laabi lobbi gonɗi no yiilo. To wakkati on ɗon min kollimo ko ƴewtinaaki waɗi dow fii o. Noon do ni o waɗiri horejo seeni yaari bojji mum to jandar maɓe wakkati mo gommiɗo haalna on jandar maɓe no woni no waɗa taykaaki maɓɓe dow fi on ɗo hoorejo seni gollidi e haalaji ɗimin kollimo jonkay keɓtol gol tan ko jandar maɓɓe wurtinta kammin doomi
les investigations de la gendarmerie
nonni haala gota kani seni mo doso kañum du konna yii hono himɓe no jogui talki laati du konna ni nandi hono ko wawi wadde guyka ton endan kore mayrowa ley ton endan région enda mo doso ɗin talki du konna hoddirama yareto ete ɗankasari kañum e faware joni dogan kiriya cibiri kañum e sukuku tan ɗum du konna fugam batte wadde hono guykka enda yeruno himɓe seni ɓe holliri ɗum du ɓe mbi goɗɗo ɓe muuyi fa ɓe balla ele tefoɓe lamɓe enda ɗum waddi ko fande ni mbiyeteɗo Hammadou Moumouni laatiɗo kañum wonɗi ɗaɓɓo faware joni du konna ni hono jingonoɓe suudu baba to enan doso o haalni bandi mbiyeteɗo Aoussouk Abdourahmani ɗum woni koɓe jii e dow fi gaɗaɗo endan ko woɗay
si des élections sont
deni cuɓaki sigilama kanno horeɓe ɓen tefi bujja ɗon kay joti no wodi sanne gomɓe no filo ɓe fuu handana tokka farlaabi cuɓaki ko watte caka maɓɓe hana far lawol guykago gam hakke ɓiɓɓe leydi non ɓe cuɓo moɓe kokkata hoolare maɓɓe maro leydi di himɓe no kani paama noyi cuɓaki siryirte heno ɗum woni ɗo ɗum waɗire
et comment elles doivent se dérouler
garten ɗo nder gallude ñeme bandimin Rabia May Kano o yewyoy ɓiɓɓe leydi Niger o landiɓe ɗum ɓe doomi e hoorejo leydi keso gaaro o e dan nan koɓe kaali komin pirte fulfulde
komin du o ni woni Allah suɓanomi ardiɗo lobbo min keɓa du laamiɗo mo hiɗi himɓe leydi Niger e
leydi
laato hoorejo noon dartinowo hakkeji amin leydi ndi heɓa fondito lobbol dow fi kawrol jawdi e maragal lobbal
gouvernance en tout cas
les jeunes sont vraiment
cukaɓe ummatore gari ɗo enden sanne min heguiɗe an du nden ɗum acca duttiɓe ɓe enden cuɓo dilla guina cukaɓe ummatore de enden duni hannden iɗe tittinkini sanne ɗum waɗi ko iɗe ɓuuri himɓe fuu ɗuɗuɗe
les jeunes sont plus nombreux d'ailleurs que les vieux
nonni to enɗan zender du konɗan ni bandimin tarnat fouda ahmed landa kina jangoɓe l'école gam batte ɓe kala koɓe jii e koɓe doomi e hoorejo leydi keso gaaro o enɗa nani koɓe kaali dow fi ɓe mbi ko suuliɓe woni jande mabɓe
ardiɗo keso leydi o enda no hiɗa tittinkino jande l'école darto minen jangoɓe université du ɗum tanmin keeɗi he makko kanko ardiɗo
en tout cas du président
komin doomi e hoorejo keso mo Allah hokki fuu minen giɗi laabi jandeji dartine wooɗa nonnon hakkeji sukaɓe école kando dartine leydi Niger no haaja bayle fuɗo far jehol yeeso jandeji jande ɓikko dewoy kokke sembe
ko himɓe keɗino ɗuuɗi ganno woodi ba jangoɓe heyɓe heɓuɓe bakka mumen ɓe naatai jande fa warde hannde ardiɗo keso o du minen giɗi wawa heɓude mosala saɗormaji
amin
nonni himɓe tawadu konna ko ɓuuri suulde ɓe mbi sukaɓe ummatore darne wanne dabare gam batte Allah heɓa ya yesso fawarde jondu konna hoorejo keso o e dan ndardo fi ndenago himɓe kañum are muɗum en Mouktar Hammadou Kanta wa toon ko landiɓe kalinani
dow mi ɓi leydi mi suka ummatore miɗo eela cuɓaki ki waɗe nder laabi lobbi e hakkillo fukkingo gaɗa mum ɓiɓɓe leydi ɓurtoro e sembe gaɗowa cuɓaki maɓɓe ɓe cuɓano moɓe giɗi moɓe kooli sijila golle ɓe goodi niya waɗana leydi din keɓuɗo nder maɓɓe fuu no waɗi fuu nafaka leydi din nino
le gagnant il accepte
mo heɓi on jaɓa mo heɓa e on du anda ko ɗum ni Allah waadi miɗen du o du cuɓakiji ɗi enden laato ko nafa ko wadda bayla du nder ɓurna himɓe leydi Niger gam kenga wakkati ɓe jaranno himɓe hawjo biroji ɗi enden ɗuɗal himɓe ɓe enden fuu sukaɓe ummatore ne ɗum du no holla ko gollal kam woni wala miɗen giɗi du ardo toɗo keso o laato mo hakkilanto ɓurna himɓe leydi Niger cukaɓe ummatore leydi jande cellal e denako himɓe are
la santé la sécurité
nonni seni fedde hawjinde sigilade e wadde cuɓaki e leydi men Niger keñande enɗan fa e jammako nde ɓe puɗɗi jaati eɓe kaala ko heɓado filo ko darto cuɓaki gaɗaki enɗa ɗum wadde ni ko se ƴewamani fawarjo on wonana commune ji kemɓe ɗiɗi capanɗe jeego e jeego le leydi Niger laatiɗi kamwoni kaddi muɗum fu cuɓaki waɗi nder muɗum nder mudu konna himɓe million jeɗɗi e feccere on ko windano jonnon ko seni heɓi wurtini wonana commune ji capanɗe jeego e jeegon himɓe ujunaji keme jeegon e capanɗe jetto e go o kayen woni ko woti ele commune ji ɗi enɗa meɗen ko seni haali e dow fawar jondu kono nokkure mu internet kerol habaruji e fulfulde ko ɓe gardi ɗon ni e nder studio kalangu seni wi assalamu aleykum mbalante jam waali.